Maka for more.
Sile Mbarikiwa.
Let's get busy.
Oh baby, please don't go. Umenichanganya mama kwenye ubongo. Usinipe kisogo. I swear to my God I'll be loving you. I want to give you everything. I want to tell you anything. You're my beautiful melody. Nimebwaga moyo, moyo kwako na mengi maba. Baby wangu nakupenda, si wajua nakupenda. Usije mbali ukaenda, utanitesa mie. Mpenzi wangu nakupenda, si wajua nakupenda toto. Usije mbali ukaenda, utanitesa mie. Jua twaendana sana, utani nawe mpaka tofanana sana.
I'm like shika, ulivo shika pashikilie. Fikra, zikisha fika nifikirie. Fika, nilisha fika nisubirie. Lika, love kwenye glass intilie. Sister, hakuna wasi wasi usilie. Mefika kwa mister, kachini utulie. Akili unazibeba, umenigusa papaya. Mauna nitega, unajua sogo pimi waya. Twende bega kwa bega, kuna kwa expire. Uwanjani kwenye soni wega, mpaka utaretire. Toto kula raka, makipindi chetakaya. Moyo unawaka moto, na waita fire.
Nakupenda, si wajua nakupenda. Usije mbali ukaenda, utanitesa mie. Mpenzi wangu nakupenda, si wajua nakupenda toto. Usije mbali ukaenda, utanitesa mie. Jua twaendana sana, utani nawe mpaka tofanana sana. Utanina, jua twaendana sana.
Bye.